Alipoote efulumiziddwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics Obote eraga nti Uganda efulumya ttani z'ebyennyanja 65,584 mu nnyo omwaka okuva mu bidi by'ebyenjawulo ebirundirwamu okwetoola eggwanga. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde, Uganda erina amalundiro g'ebyennyanja 9,463 era ekitundu kya Buganda kye kisinza amalundiro amangi nga gali 12,700. Buganda era esinga okuvaamu ebyennyanja ebingi ate Sebei kye kitundu ekisinga okuvaamu ebyennyanja ebitono. Okusinziira ku kunoonyereza kuno, ebitundu 72 n'akawuzi kamu ku buli 10 ku bidiba by'ebyennyanja biri mu bibuga, olwo ebitundu 27 n'obuwuzi 9 ne biba mu byalo. Omukugu mu mibalo okuva mu Obote, Constance Nakiyemba, ategeeza nti engege kye kika ky'ebyennyanja ekisinga okulundwa nga kivaamu ttani 513,924 ne kiddirirwa emmale ne ttani 1,347 kw'ossa ekika ekyebyennyanja ekya Miracup ne ttani 11. Mu kutongoza alipoota eno ku Statistics House mu Kampala, Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi ategeeza nti bannayuganda tebettanidde bulungi kulunda byennyanja era alipoota yaakulungamya gavumenti ku kigwana okukola okusitula obulunzi bw'ebyennyanja mu ggwanga.
Era kiziyiriddwa bulungi nti tulunda ebyennyanja ebiwerera ddala ezinga 60,000 n'ekitundu. Ekyo nno kirabika ng'epotensio obusobozi bwe butono, twalibadde tusingako awo. Infact tusobola n'okulunda ttani zisoba 60,000. Kati kitulaze nti weewaawo tulina 60,000 n'ekitundu, naye gapu ekyali nnene nnyo era ebyennyanja bino bisobola okwemployinga abantu baffe bangi. Era bitulaze nti bangi bibuga mwebali abalunda ebyennyanja bwobusa emirimu gibula mbibuga, naye eripoota etulaze n'ebibuga muno abantu bateekamu fish tanks, fish ponds ne balundiramu ebyennyanja.